a big bum bum, no backy busy. My tum shashang hot and me go go mazy. Gym tena fitness, be get easy. Now I kid up, me na backy cheesy.
Oh yeah.
Above a larger crowd, they call me Mr. King, I got the crown. Success calling, no one pull me down. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ana mwendo katunwa kuchora, akilinia nani chokora. Kitendani sote mango mora. Oh gosh, tingalingaling.
Oh yeah.
Nyonga maziwa, skuza tuvai mask, wanauma mungezeka. Lucy cheese, lona kunywa keg. Saika kinuka, kimiko na kifufua. Niko solo na lala kama panga. Matura wako bukla kuchekesha mabuda. Mefunga duko, melo meitingua. Ulikuwa sumbua, sa umeifungua. Niko solo na lala kama panga. Stuli na vijiko, stuli kama daga. Post X, nalilisha ikula. Skuza kuna tuf, na bado ye ni chura.
Mwende flan na mzee kobe. Makatonguke kwa matope. Na tukichoka tuanguke down. Basi sote tucheze yope. Mwende flan na mzee kobe. Makatonguke kwa matope. Na tukichoka tuanguke down.